Somali bara isan ku meel la rusareya samada sare dayaha calanka ee sura san ku duubiyo waqtiga ay ku seeren Siid Cabdullaah Xasan Siyaad barayaga dhashay Somali bara isan ku meel la rusareya samada sare dayaha calanka ee sura san ku duubiyo waqtiga ay ku seeren Siid Cabdullaah Xasan Siyaad barayaga dhashay Sabola digo ana sabo ku siiyay saraha dareer oo isni ana tani hadasa kibta waxaa Soomaalina way ogaatay safarada aan gubi ina sanka dibiyo sidii heer baan sinjigaala farabii Soomaalina raaysan ku neef la rusareya samada sare dayaha calanka ee sura sanku dibiyo waqtiga ay ku seeren Siid Cabdullaah Xasan Siyaad barayaga dhashay Soomaalina raaysan ku neef la rusareya samada sare dayaha calanka ee sura sanku dibiyo waqtiga ay ku seeren Siid Cabdullaah Xasan Siyaad barayaga Hargeysa sooda, garowa sooda, jijiga sooda, gaysa sooda, xamarba sooda, kiswaxa sooda, buunda sooda, baladweyna sooda, barbeera sooda, baydaama sooda, tawaaya tallaax, ciidanka sooda, sahrooyidiib, xaanka yidiib, haddaan soo noqon waddanka u dadaa, South Africa maqal, saxiib qamii, Soomaalida gubtay, welili maylogo, waleen maylogo. Sidaan u dirma Somali weli yowli saxarki u baxay iftiinki soo baxay Somali waa nabad Soomaaliya sanaag sanaag la saaku saarka noo xira sabadi gool dogob saarka noo xira hajadu wasa sanku duudu asaga ii baxan Somali u baxan sanku naafe ara u sareyo ulo u sareyo abla maqilo sigaanta soo daa Somali bara isanku nebna u sareya samada sare dayaha calanka ee sura sanku duudiyo waqtiga ay ku seeren Siid Cabdullaah Xasan Siyaad barayaga dhashay Soomaali bara isanku nebna u sareya samada sare dayaha calanka ee sura sanku duudiyo waqtiga ay ku seeren Siid Cabdullaah Xasan Siyaad barayaga dhashay